studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Watara to bogi jande ga fandu hala Mamadou Samassé ko jamnyal sagrabe hedibe Karutal na tatobal CVGR fudan jangul bonandaji majingul kara hadna hala mudun no memetele ngol sargol yimbe sapo no kebe to radio dun no ngoni ben mobe hala Hippogol Loterus en wadama beta ko fewde gollire minisma gonde addi agelok holtama wiide wakkat jun on nayo hiddiki hen hewbe barmi bonandaji kaki dun taykama Bangal la demal hitane 2020 hitane 2021 gouvernement o holliti boytugol lo ciogu angareji ciogu rimo dun no beediki kabaru beldo sanne en demobe dingun sembe kabaruji amen hande kikidi aljumare didi leru avril tane 2021 bismillah sakrabe kawrtal tatobal CVGR yo aswere jangu tatlibru avril to ICVCB ton ngal yowoto do bonandaji majingol karahan yaltan e tele e radio lam o e kany dun e leedindi kany dun reseau social ngaji e le kiti o yimbe sapo ina kebe torraji jantoto ko hebi onen ko hebi dun en e le mbiyan ko jabbi sedafuji jena e yimbe dido hejabe pelle dun bamanda hala kedan ko heba nan intala ak bilal e dufosi tango omar wegalu
kanko lamido fedde CVGR ne o holli TV yoga halaji di fu njowoto tida laaji ngadi leedi meden di ila wakkane mali hemtuno ndima ko mudun yimbe le sappo enayon kanye ngarta so ciado do majjinaabe do karhan be njita ka fa handen Ousmane Oumarou Sidibe lamiro fedde CVGR de
il y a des cas
yimbe le hono fili dabo sisogo majube ila 1962 Abdul Karim Kamara antirte do kabaral majudo kandu ila 1980 meden jogi le heyo amengo seda gol yaso jama jeego yimbe le be hakkan alimu en bonna wolle mudu kolle ami didi wadde lugagol fami anda yimbele hakkan alimu en bonna tiwtude honobe mbawiri tiwtirde hakkan alimu en
lom proposer de reparation
kanko lamido pelle tiagon tode yimbele be dido tidalaji jotti holliti wide odo sisile anana fasanne sabi de fa jam e deder hewteli leedindi wajibi sina seria danya ko hala do hen yimbele be torraji din jotti du totte hakkeji mudun yen
miden midi sada gol yaso jama didi ngaddi fu na famudum ana mawni no sanni de ngurda yimbe be hakke ngajum en bonna sabi won lugo gol ngol min ngadi to beedo yimbe ngarnobe sedaade ko jakk koliti kuyal mabbe ko min nimsiti sada ne woni adadu yimbe en garobe sedaade yaso jama heewa
mi cittiden wiide boto arandejo wadino le jetti lewru decembre hitane 2019 ko nayri bangal yabude hakkeji bibbe adama en le leedi boto dido bo wadi le joy lewru décembre hitane 2020 ko nayri bangal torrude yimbe e hersinte dum en
nayo yube mbehbe barmube bonandaji kaki ngoni taykadi tiagal me ngun taykadi tafun tiagal hipugol terusi en beta ko fewde e gollirde minismatu agelok ton li lamu kidal e wi communiquer minisma ben barmube fufu tawrema no yawiri e on wattu goto halaji na jukki hewdi fa hande e do kabaru bunti le region muti kedano kem en fatia tra du fostan Omar Wagalu
communiquer mo minisma wadi hollitidi ila 6h bete o do bonanda wadi yimbele join kabordo teddude kany en nanni le nokko o hipobe kufunaji bulubula jibe yimbele mudde nayon keddiki li hen barmube do ngadi li hen wabbe dido bonandaji du yimbele mudde hewbe keddiki li hen no communiquer hollitiri wite le wud leedi meden di fa handen no wayde jam e deejere worri no jamare de deejay no golle o worri ton tagal ko armée française o faddi bombojo mudu nokku no dirte do bunti le tati lewru janvier jabbi non du ministre hollitiri kambe gonno tagal o do bonanda le tongande ministre de hollitiri de barkan wadi o do bonanda ko yata civil ngabe sappo e jeno yom keddiki kili hen yoga watnaabe wombe leedi france di quality de france en hani yaadirde o do golle no worri jamarnde totte hakkeji muudo hen ka dum e tawede fulamu kobe wombe leedi malindi kanye leedi france di jaba yaadirde wiide kanye golli o do bonanda ko ministre e hore muudo wat ton tongande so hollitiide france woni tiagal golle o mi jittede wiide bonandaaji tattude inde du ngadino leedi meden di fa hande anda ka wabbe diro bonandaaji dum woni ngadino ko noddirte so banda kologo ogosagu le region mopti
Sakra mbaw tutu haglaji modo do kabaru jamen bangal be mabbe Facebook e Twitter. Badde seden tiagal fudugol lo fesugol lo nyaw coronavirus gol lo mobe fuddi beta ko to suudu doktoro Asako hidu woni hippodrome gollobe tun e mobe be fufu pesama dum wadi dun e wottumu adadu nyawbe na beeda hewde leedindi ndenno be do benna pesabe dardi ngadi no dango yal jamarane na jaba fesuade kedano ko be nan kanko Aissata Diarra e do festa Omar Wegalu Ali Sissi
wala fuko matumin wattu joni o an hani ko yimbele be fuf peso dum won ko beedo yimbele nayebe be du mudum jabbe duubi chapande jeegom kolliti wiide pikal pikir strazinika le nokko no dirtir Asako hi
min kam mi waɗi pikkere nde mi naata e fay hunde eɓe narda yimɓe ɓe fuu yaha waɗa e pikkere nde sabu won ñalawma ana wara latto hunde tiiɗude so a landama ñande wootere gadda karne pikkere ma so a wala a nimsitan min pikkama mi naata e fay hunde so gonga lewru doma min jonka on waɗa ɗiɗo ɓarde mi waɗa no moƴƴiri mi anda hono ɗum sakkitirto walla ñalawma hande o ka tiɗɗala fuu wala
kanko docteur Boubacar Sidiki Ibrahim kuminiɗo kabaru ñaw coronavirus le hôpital Mali o hollitiɗo no sukaɓe garta fesede ɗeɗo PC o wi madaraji ɓen gondi e wadde wattu joni o yalla oɗo ñaw ana timmine
so a maata e ñaw oyma ɗum woni aɗa jogui ƴiƴan lobba ga ɗum heɗetama so jiɗɗo sertude e gueƴi ñaw ono yawiri so a pikkike aɗa wawi sertude e gueƴi ñaw ono yawiri ɓurde so a yoppi ƴiƴa maɗam haaɓa gueƴi ñaw o
caggal o ko puɗɗi ɗiɗo immadaraji laamunkoɓe wonɓe ley leydi Mali ndi gaɗi noddago fewde e jamarde tinno rewa ɗati mbiya ɗi
ndemoɓe ha ɓurimo mbiyan Mali ɓe beltanke sanne e ko président transition o bandaw ɓuyti coggu mbotour engrais mbiyan laatiɗo uñaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e kilo goto rimmo mbiyan tongaɗo e ɓuuɗi deɓe e sappo e ɓuuɗi jeegom ndenno eɓe mbihi mbiyanɓeɗo wi ɓeɗo remoɓeɓe kaɗo anniya laamukoɓe transition ɓe mbiyan sembinan demalle rimo e ley nokku iyoma kambar ɗum eɓe beltani oɗo kabaru keɗɗanna kanko enfa Coulibaly horejo fedde mbiyan ndemoɓe rimo leydi Mali ko hanni kalifa goyta e dow festango Alsisi
ƴeewa horo wonde no min gordino kañe yiɗe amin coggu rimo warti e buɗdeɓe sappo e jeego sefa ɗum e kuyal mawɗo juuɗe amin tiɗɗalaji fuu ɗi leydini woni nde mum hannde darna rimo ana e ley hen waran wallude leydi Mali ndi hewtude darna ko jogino le wurunde leyɗe afrique jippagol coggu rimo ko woni sababu hadde ndemoɓe rimude rowonde engrais oɗu ana hen mine ndemoɓe rimo so adadu rimo komi ndemata ko ƴaɓɓaki min taƴori ka mi tawatake coro muɗum so allah muƴi mawɓe ka wawa yaade remoyde ga sukaɓɓe kana wawi so aɗa jogui guesa nde galle maɗa omo fuu ana wawi wadde ko wawi ella guesa ka ana reemi fa dañen ko heɓa ɗum ana wawi latade wakkati e juuɗe sukaɓɓe jottade heddade e nokkule maɓe ɓe ndema rimo ko min juttina aadiji ɗi min ɓammiɗi
bamako ɗo goto foof no famiri yambere jayre e ley adunaru ndu mbiyan so wonno hollitiɓe iɗum nafa san yimɓe woɓɓe kay holliti ɗi laato sababu metti hakkude e yimɓe mbiyan ka noon e wi hojotoɓe ɗum hono ɗuiɗo mbin hono oɗo ñalawma jomumena moƴƴani sanni jamare keɗɗanna ko heɓani en kanko Kouma Fin Keita e dow festango Oumar Waygol e Alsisi
no ñaw coronavirus o walla leydi ndi kamɓe markaɓe ɓe nangiri ɗum sooɓe sanne fay so eɓe kalda dow beme ande hande honon whatsapp ɓe joppan hakke métre goto hakkude mabɓe so won mbiɗo janwali goɗɗo kena woɗɗito tafo fode muɗum jaabali
atite junior jalnowo yimɓe omo wondi e jalnude ɗo wiyata dendiraɓe makko markaɓe o hollitiɗo oɗo ñalawma keƴanaɗo fijidirde iɗum nafa yimɓele ɓe fur iɗum nafa kabaru golleji du
jayrodirde tan wawi jalnude yimɓe le ñalawma hakkunde guiɗiraɓe goldiɓe na yimɓele jeeyɗaɓe le galle goto
ɗo bamako ɗo yimɓele ɓe hakkillaji muɗum ana pecci so woɓɓe kolliti wiide jeyrodirde wala ko nafata woɓɓe do kolliti wiide sa sele wadde jeere sanne soboyi matatake iɗum wawi waddude kutteji du le galleji
miɗen neldodira batakiji jalnoji miɗen miide min ka ɗum watta fay hunde so fa pijan tan waɗira ga so ɓami fa ɗum laati e sooɓe eɗum naawi won yimɓele ƴaɓɓincinoɓe ɗum won mo andumi jayruɗo debbo muɗum timmoɗe ɗe laataki ko ɗaatiɗi
yoga e taykittittoɓe kolliti wiide oɗo ñalawma keƴanaɗo jeerodirde ko fuɗɗuno le leydi françai ndi iɗum hani jokkitede le leydi meɗen ndi du saabu deɓe kolliti wiide ɗum wawi latade sababu so yimɓele laato holidirɓe daña ko ɗum samtini du tiɗalaji ko leydi Mali ndi jogui
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sagiraɓe so gaari kabaru jaɓane région ngaji ɗi mbiyan tu kay toon feccugol maire biɗɗe ley commune kay fuɗɗi keñen goho lewru mbiyan avril hakke temedere toon uji temedere e sappo goni peccaɗi hakkude mbiyan ndemoɓe dabaji ko ɓuuri temedere joyo e capanɗe joyo fanda muɗo wi landini ɓe fabade kamɓe ndemoɓeɓe e oɗo wattu tiɗɗo o mijo keɓɓa mijo woni gouvernement leydi Mali banggal commissariat sécurité alimentaire to yoro so ton ko buri mujoji noga e jetti kalisa fa woni ko faccia hakkunde mbiyen pelle sappo tati roobe mbiyen yalla e mbawa hinnade guleji mabbe keballa mbiyen fedde luddido AGR mbenga o do jawdi o mo totti ONG Joliba mbiyen yo mbiyen fawde fa kanye mbiyen fedde AOPP e wikardi be fedde de mbiyen roobe be roobe totabe di ndido jawdi na mbiyen bangal hintande hore golle zarni an hani totude e hitande fuf noga li temedere adadu kalsumu be hebi atim nan kabaru jitu kutal to tan wide chapande nayon ben ardibe dinaji ben chrétien kany aslam en natilike kenya na guliru avril ben kawtal e bangal fam jande e famu no ben sugaba huncanta hore le leedi e wi kam landi ben kawtangal la ngadda kawtal ngadangal le badde nay lati sababu ben be do garbe famine no bandi hani jogoradi ido kabaru jiddi nuku do be ngoni denno yalla huncanta hore be do sugaba dum won landi ni gal karta woni wor vision mali don timita kabar jame hande mbi no baasar fu pita do bemba amen 3w.soutamani.org madon don viamu 37 320 do sede yotere meden magazine